sa kakulu akukona mbulana ilanga la sepa lichisa kakulu akukona mbulana inkomo zasebayi ziphelile zipitywa kukumbalela kwelanga nombona uphelile masimini asazi koba yintoni nesizwe siyaphela imbalela nentlalo yasebayi ibuhlungu asazi uncedo luzovelaphi masicele enkosini intlalo yasebayi buhlungu kangaka ibuhlungu nesizwe siyaphela imbalela dabdabdara nesizwe siyaphela imbalela nentlalo yasebayi ibuhlungu asazi uncedo luzovelaphi masicele enkosini ilanga ebayi litshisa kakhulu afukho kulana masicele enkosini ilanga lasebayi litshisa kakhulu akukho nambulana masicele enkosini.